Jewe baje mu rugo barakubita urugi nanze gukingura nkuye rido nsanga n'abasirikare bakimara kunyinguza bahita bafata umugabo wanjye baramusohora bamujyana ruguru y'inzu yaguye bamumanikisha amaguru batangira kumukubita.
Ni mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo Remera hazwi nko muri Barinyahe aho abaturage bavuga ko bamaze ibyumweru bibiri bahohoterwa n'abasirikare babaga bari ku irondo. Uyu mugore duhimbye Nyirambuzi ukongera kubwa umutekano we aravuga kumwe mu basirikare yamufashe ku ngufu mu ijoro ryo ku wa mbere rishyira ku wa kabiri w'iki cyumweru saa munani.
Njye ngiye gusohoka wa musirikare aramfata nsunikira ku gikuta aribwo nahise nkomereka hano none arangije ahita ankubita butini hano mba nicaye hasi ahita nyinjira mu maguru aribwo yahise andongora ku ngufu amfashe gutya amaboko imbunda ayerekeje ku rugi.
Warabibonye ko ari umusirikare cyangwa
umusirikare kuko yaranambaye ahubwo y'amazina ya hano yari yayakuyeho.
Nyirambuzi ukongera na bagenzi be barashavuye. Uretse ibivugwa byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kuri aba basirikare, hanavugwa abagabo n'abagore bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye n'abo basirikare bivugwa ko babaga basinze.
Yari asohoye mu nzu saa munani z'ijoro arambwira ngo ndamubeshyeye ngo atwaye morekade, ariko noneho yajyaga kunkubita nkabona ashaka kwikubita hasi. Ari umuntu wasinze mbana nirukase usibye kenyera gutabara zari zagose hose abane nirukanka arandasa kuko ndabona ari yasinze. Barambwira ngo nicare hariya bafata mugenzi wanjye twe turi kumwe nawe baramukubita mugaragura no mu mazi ngo ngubwo barangije aragenda nawe morekade yanjye arayijyana telefone yanjye arayimena yatachi nari mfite.
Hari n'abavuga ko nyuma yo kubakubita nkiza kabwana abo basirikare bagiye babambura utwabo nk'amatelefone radio n'ibindi.
Habundi hari abasirikare baza bakaguma hano hasi undi akazamuka agafata ibintu bamanuka bagashaka kubigabana. Nari ngiye gutaha ninjye kwinjira mu gipangu kubera ko mbaruguririya aramumagara niva Yohana cahirya kubera ko nabonaga ari gukubita abandi bantu bari batanu yarari gukubita ndamanuka ngiye gutaha arankurikiye bodaboda n'inambaye nzisiga hasi arazifata ankubita inkoni enye zo mu bitugu ndembo. Cyewe ikibazo mfite ni telefone yanjye bajyanye.
Uyu wanze kwivuga mu izina ati
ntago shaka kuvuga amazina yanjye ariko ndo umuyobozi muri umudugudu wa Kangondo ya kabiri.
Bakunda kubikora nkatwe babayobozi twakagize icyo tuvuga twagiye. Mu byukuri abo basirikare baza kumanywa bakaza tukabona ko ari abasirikare nyine bari gucunga umutekano saa cyenda saa kumi bukira, noneho guhera saa tanu z'ijoro abantu tumaze kuva mu nzira nkatwe b'abayobozi nibwo icyo gikorwa gitangira.
Uyu muyobozi agashimangira ko ibyabaga byari bimaze hafi ibyumweru bibiri kandi ko rubanda bari baratinye kuvuga akarengane kabo, ariko akurikije uko azi imyitwarire y'igisirikare cy'u Rwanda agahamya ko ibyabavuga ko bakoze bihabanye n'amahame yacyo.
Bimaze igihe umusirikare uzaza agasohora nk'abasore babiri mu nzu, byamara kubasohora umwe agasigara bakubita undi akinjirana indaye mu nzu agafata imbunda akayikingisha urugi yeza akarungura indaye. Nibwo rero byabacanze babona ko atari kubakura hanze, babona ko hari ibindi byihishe inyuma baraturika baravuga natwe tubasha kubimenya, ariko ubundi byabaye kera barabiceceka, ariko bibageze aho babona ko ibintu biri gukorwa atari abasirikare koko b'igihugu ari abantu bacitse bakaza gukora urugomo. Mu by'ukuri inkotanyi zafashe igihugu zikabohora abanyarwanda, ubu kugeza ubu twari dufite amahoro usibye iki cyago cyatujemo cy'indwara, ubundi ntawakoraga ibintu nk'ibyo.
Ijwi rya Amerika ivugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyangango byaduhamirije ko aya makuru bayamenye kandi ko bamaze guta muri yombi abasirikare batatu bakekwaho ko bakoze ibyaha bikomeye.
Yego, ayo makuru RDS yamenyeshejwe ejo, natwe rero twihutira kuyakurikirana. Akaba avugamo koko abasirikare ba RDF batatu kuva ejo hashize bakaba bari no mu maboko y'inzego z'ubushinjacyaha kugira ngo bakurikiranweho ibyaha baregwa. Ibyaha rero baregwa ni ibyaha bikomeye, iperereza riramutse rigaragaje ko babikoze abamwizeza ko nk'uko bisanzwe mu RDF bazahanwa bikwiye. Urubanza rwabo bene urwo runabera mu ruhame aho icyaha cyakorewe kugira ngo bibere abandi urugero kandi n'abahohotewe bahumurizwe.
Ubwo twahageraga ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu twabwiwe ko inzego nkuru za gisirikare zari zahavuye ubugira kabiri zikora iperereza ku bivugwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda akavuga ko iperereza ritazatinda abakekwaho ibyaha byabahama bakabihanirwa by'intangarugero.
Ngira ngo biri mu byo RDF kuko kimara kumenyekana bohereze abayobozi kujya kubahumuriza no kubizeza ko ubutabera butangwa mu gihe gito kishoboka, aba numva atari ibintu byazafata iminsi myinshi.
Ijwi rya Amerika kandi yakunze kwerekwa ibikomere n'abantu batandukanye, abagore, abagabo n'abasore, ku bice bitandukanye by'umubiri ko bakubiswe. Hari n'ibigaragara mu ntege ko bakubiswe mu bihe bya vuba. Twabonye kandi uwo bivuga ko yakubiswe bamukomeretse ikiganza ku buryo cyashoboraga guhura n'ikibazo. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawo wabo bivuga ko bafashwe ku ngufu n'abo basirikare. Kuba bivuga ko bafashwe ku ngufu n'abo basirikare bagenzi babo bakagira ibyo basaba cyane ko ngo babafataga batikingiye.
Yawe ikintu nabisabira nk'ibi bintu byabaye ntabwumvikane buhari, mwatuyikorera ubuvugizi. Aba bantu bose bagiye bafata ku ngufu mukabakira ku rutonde mukajya kubavuza mukareba ikibazo basambaniraga abantu aho nta n'udukingirizo bitwaje, tukareba indwara baba badusigiye.
Ubu ni hantu uzahura n'umuntu yajya gupimisha ati umugabo wawe ari ubu se wabonerwa nyirayo bakajya kugupima kubera nta
mugabo. Ehe, wagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali.